Chukwu okike anyị na sigimela. Osebulu anyị na sigimela.
Hola,
Chukwu okike anyị na sigimela. Papa o, Osebulu anyị na sigimela.
Na mari wuka imechara cross ya now wako minus ya now omo bose cross ya now ukuta ajuru kachuku wenye tere katapote ya now
say
oh yeah
in the presence of the Lord I will bring my gift
with
thanksgiving and love.
Kwa gine melu de boy Mweno ni mopo kumenu jinguri ngu katoye Keta bumu supu manomu nene nunu joy Onyajula joketa nye muka yeke chila foy
Exclusive from SureLoaded.com.